Mapenzi kwangu nisha lose. Wezako siku easy, very hard to choose.
Dibigo, oh, dibigo, oh, oh. Songa ni kweleze. Dibigo, oh, dibigo, iyo, oh, oh. Songa ni kweleze. Kuna watu wanapenda na mambo hadharani. Kuna watu wanapenda na kimya kimya. Kuna watu wanapenda na waelezani. Kumpata wa maisha.
What is love? Mr. Lover,
na kweupe kila nikitry na ni confuse hisia za mapenzi kwangu ni shallow mwenzenu siku hizi very hard to choose.
Kuna watu wanapenda na mambo hadharani, kuna watu wanapenda na kimya kimya, kuna watu wanapenda na waelezani. Ni ngumu kumpata wa maisha.
Kuna watu wanapenda na mambo hadharani, wengine wanapenda na kimya kimya, wengine wanapenda na waelezani. Ni ngumu kumpata wa maisha. Why?
Mr. Lover,
Tell me.